It's DJ Kush, FR on the beat.
Yeah. Sharp music.
Zvibes.co.
Market. Komitira.
Zailoja.
Don't give. Yeah. Etiku desa, etiku mwezi. By then the day put the out space. Etiku desa, etiku mwezi. By then the day put the out space. Nitalo chama etana spending. Nitalo chama etana spending. Nitalo chama etana spending. Nitalo chama etana spending. Chalo chama,
chalo chama,
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 yeah, spending.
True story, inangara teni pose. Kuniona mustiti ni malosa.
But guy va fake,
jeva gara chekulos. Kupese kana lethe yoni pose. Iyo ni poza ba heta ni ba pesha. Iyo si polesha kwa chindia ni tiesa. Kama the one vela hii nyimbo inafaya. Na embila wana nifaga na kuwaya. Heta ni wala kareta inangala. Joseph City bafuna chema nguwala. No wana tima tuwala. Yo, market.
Etiku jesa, etiku mwezi. By then the day put the out space. Etiku jesa, etiku mwezi. By then the day put the out space. Nichalo chama etana spending. Spending, yeah. Echalo chama etana spending. Nichalo chama etana spending. Nichalo chama etana spending. Echalo chama.
Echalo chama.
Spending, yeah. Echalo chama.
Echalo chama.
Yeah, bachalo na wapaka ba head judge. Kumo na man spencer. Mama, puno ni kweza. Ipo, ine na kana, yeah. Ziba ni bambiri, bama kambapo. But, ine shaka, webo. Batu narikosa kwa tidia kuzawa jombo. Yeah. Real search, sense.
More music on Zvibes.co.
Boy, shop music.
Hey, yo, Monire. Make yourself busy, man.
It's DJ Kush, FR on the beat. We'll be right back.